Sanbonani, welcome to African Story Magic with me, Gcinamhlophe, your guide on a journey through the wonders of African storytelling. African Story Magic is proudly brought to you by McDonald's Happy Meal Readers. Kwesuke sukela. Lena, indaba engayizwa ikhuluma ngomfana owayelusa izinkomo, elusela uyise. Mayelusa laphayana emadlelweni, isikhathi esiningi wayehlala yedwa, ekwazi ukudlala, ngesinye isikhathi kufika abanye abafana nabo belusile lapho. Manje, mayelusile umfana, ehlale eyibuza ukuthi kungabe mina ngoze ngiyeni esikoleni ngoba wayengavunyelwe. Iy'ngane lezi ezinye zazikwazi ukuthi zona zikwazi ukuya esikoleni ziyofunda. Engazi lutho nokuthi kufundwane esikoleni, uhlala la emadlelweni nje uyise awuthi awudingi esikolo.
Cha, mfana wami, awudingi ukuya lapho.
Noma yini mina odinga ukuthi uyifunde, buza mina ngokufundisa mina. Yini ongayifunda lapho kulesa sikole lesiyani? Hayi, umfana aphatheke kabi, lokho emncenga ubaba. Athi uma ekhuluma noma, athi buza ubaba wakho, mina ayikho into engingayenza. Hawu, hey, adideka ingane. Wayetshe ukuthi mina sengosala phela. Ezinye iy'ngane manje zifunda into ey'ningi esikoleni. Kuthi makuthiwa kuyiwe emasontweni, iy'ngane zigqoka kahle ziyahamba ziye esontweni. Uma ziye esontweni bayacula abantu, bayagijima, wonke umuntu ujahele ukuyofika ngesikhathi esontweni, aphume bemneme nje. Hayibo, athula umfana athi hawu, kodwa mina angivunyele kuya esikoleni, angivunyele ukuya ngisho esontweni. Hayi, ngiyazisa mana, awukhulume nobaba ungicelele.
Awu, kodwa mntanami, uyamazi nje ubaba wakho.
Ingane iphatheke kabi. Ngelinye ilanga kunomnye umfana eyayimjwayele. Awungifundisa into encane nje oyifundile esikoleni. Ingane yathi hayi, ngesikhathi siyafunda A o B o C o D. Awungifundisa. Amfundise ngesikhathi uma besemadlelweni belusile bonke. Azamfundise nokubhala phansi ematsheni ukuthi u A ubhalwa kanjani. U A omncane, we A omkhulu. U B omncane, u B omkhulu. Agcine seyazi yonke into okuthiwa alphabet ukusukela ku A kuyofika ku Z. Aloke iphinda phinda ujabule okungenani ke. Ngikhona encane engikwaziyo abakufunda esikolweni. Nangempela ke noma engayanga esonto nahlale yedwa. Akuthandazwa la ekhaya. Mayithi abanye abantwana bathi bafundiswa nokuthandaza bona nasesontweni bayathandaza bayacula. Wengani awudinge emthandazo, awudinge maculo asesontweni lana. Hlala phansi uphile nje kahle ube yithina njena. Mhlawumbe ufuna ukucula ingoma esathi icula-ke thina sisebancane ke. Hayi, ubaba wakhe Nkosi yami angajabuli nezeneze ukuthi le ngane iyahlupha ifuna ukufana nezinye iy'ngane. Ngelinye ilanga, yilanga lesonto, abantwana bagqoke kahle ngathi mhlawumbe isonto elikhulu nje, ngoba abantu bavele ey'ndaweni ey'hlukahlukene beze sonto elikhulu eliseduze nakubo. Kuze kuqhamuke omnye ubaba egijime esuka kwenye indawo egqoke impurampura enkulu, naye uyahamba uyeza uyeza lo baba lona. Ingane izibuze, usho ukuthi uma nganyonyoba ngiyishiye lezi iy'nkomo zikababa ngiyofika lapha, mhlawumbe kukhona okungenzeka. Eyi ubaba, kodwa uzongibulala nya, ithi ngihlale. Hayi, athule athi awuthi-ke ngithandaze. Mhlawumbe uma ngithandaza ngendlela yami nje, mhlawumbe uNkulunkulu uzokwazi ukuzwa ukuthi ngifisani, ngoba ngifisa ukukwazi ukuya esikoleni, ngifisa ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe ngiye nasesontweni njena. Ake ngithandaze kuNkulunkulu. Nangempela aqale amemeze kakhulu, kuyaculwa esontweni, kuyaculwa laphana, kuningi okwenzakalayo esontweni. Khona umuntu ozayo lapho ogijima, akambonanga nokumbona, athi A B C D E, aze ayofika ku Z. Aphinde aqale phansi, A B, aphinde. Hayibo, lo baba lona wakuwumshumayeli, uyasondela. Sawubona ndodana, kwenzakalani lana? Hawu, ngiyaxolisa ukuba ngumsindo, kusho ukuthi ngiyathandaza mina. Uyathandaza? Yebo. Kanjani? Kusho ukuthi angikaze ngaye esontweni mina, angazi ukuthandazwa kanjani. Kodwa ngicabanga ukuthi uma ngabasho labo A no B no C, uNkulunkulu uzongizwa ebesehlanganisa, ebesezwa ukuthi yini engiyifisayo ngempela enhliziyweni yami, ukuthi ngiyafisa ukuya esikoleni, ngiyafisa ukuya esontweni. Mhlambe uNkulunkulu angakhuluma nobaba, ubaba angivumele. Ha, amangalelo lo mshumayeli lona. Hayi, ngiyakufisela okuhle kodwa ndodana. Ahambe ubaba anikele khona enkonzweni. Hayi, inkonzo beyinhlibe emnandi. Uma eqeda lapho abheke ukuthi kuphi la lo mfana lo evela khona, ayombuza ukuthi kuphi kini. Nangempela ahambe ayobingelela ekhaya, athi ingane ihleli yodwa laphayana, iyamemeza isho A no B no C, ngoba ifisa nje ukuya esikoleni. Ubungeyidedele we baba, ngiyayicelela bandla, ngiyazithoba kuwe. Akhuluma nalo baba, aqeda hambe umshumayeli. Kuthe ngeintsuku ezimbalwa ezilandelayo ubaba noma nampo sebehamba naye phela baye naye edolobheni. Bayobheka ukuthi inew form mhlambi imfanisano yesikole bengeyitholi yini. Bayithola emlinganayo walinganisa walinganisa bamthengele into ezincane ezidinga ezesikole. Hawu noma bene bese kushaye o 10 no 11 wafika esikoleni wamukeleka. Wahlaliswa phansi ezinye izingane zimangele usise bangeni lokuqala abanye kade babefikile bathi bayahleka unandabani unandabani seloke efikile nje esikoleni yena ubonga nokuthi uNkulunkulu ukhulumile nobaba wakhe noma wakhe akazi ukuthi uNkulunkulu wenze kanjani kodwa umzwili uA no B no C no D no E hawema ngaze ngasizakala nami ngifundile ukuthandaza awu impilo yakhe yaba impilo ehluke ngempela emva kwaloko ukuthi akwazi ukuye esikoleni naye aqhubeke nempilo afunde ngokuya efunda ekhula abazali bakhe nabo babona ukuthi mhlamba imbika ngako le ndaba yokuya esikoleni bayiqhenya bamthokozela bemkhuthaza futhi bemtusa nomenze kahle cosicosi iyaphela.
Share the magic with others. Find more stories in English and isiZulu on ecr.co.za under podcasts or wherever you get your podcasts. African Story Magic is proudly brought to you by McDonald's Happy Meal Readers. Until next time, please stay magical. I'm Gcina Mhlophe.